Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. My mama, yeah.
Get it, dope, dope.
Baby, shida mpaka rini tunazopitia mimi nawe. Mina waza ndio lakini nishapoteza asalale.
Honey, usiwaze kuhusu mimi, nisharidhika kuwa nawe. Nitalala hata chini ili nisiwe mbali nawe.
Kwani mapenzi pesa au mapenzi vitendo? Nawaza na kesha nikikosa anado. Uvumilivu utakushinda wewe kama na magari tele mama. Watakuteka jamani, wakuchukue chukue milele. Mana misi na hali, ndotaniacha nibaki mwenyewe.
Baby usijali, mimi ni wako tu milele. Siwezi kwenda mbali, nitatafuta nile na wewe. Pesa na magari hazitutenganishi mimi na wewe.
Natafuta dona kesha. Nikikosa wenye pesa watacheka. Tuvumiliane, tusichokane mimi na wewe. Tusaidiane, tulidumishe milele.
Tutatafuta tukijali.